Phumula mngane wami, lala ngoxolo. Ntshilo njengenyoni ngiyantshiloza. Uhambile umngane wami injabulo yami, ukuthula kwami nokuhleka kwami, izinto zanomhlaba ziyaganama sikanonavungempela. Okubuhlungu ukuthi bengekho ready kodwa ngeke usabuye noma uhambe ungavalelisanga. UJehova uphile, uJehova uthathile, malibonge igama lakhe. Njengembala eqhakaza namhla ngakusasa izibonelo ngomjalo kumzumu ukufa, kodwa kusenani izulu lizobonana futhi kuzoba sekupheli isizini nobuhlungu. Sophinda sibonane mhla inkosi ivumayo. Amazwi akho okugcina sazwela enhliziyweni yami, kungathi wakhohlwa nokungicabangela ngenkathi ngishiya. Lala ngoxolo chawe lami, ngethemba uzolala ngokuthula ukuze nami ngibe nokuthula. Lala ngokuthula uzophinda ibonane mhla inkosi ivumayo. Lala ngoxolo.
Washaya izinkumbulo enhliziyweni yami. Noma usuhambile uthando walusuki, kunzima ukwamukela ukuthi awusekho, kodwa ngiyazi usezandleni zenkosi. Lala ngoxolo mngani wami, lala ngoxolo chawe lami. Noma mehle khala usuku nemini, igama lakho liyohlala kimi. Lala ngoxolo, lala ngoxolo. Izwi lakho sangihola endleleni, izifundo zakho zisekhona kimi. Ngizokhwina ngaphakathi kwenhliziyo kuze kube yilolo suku isiphinde sibonane. Kunzima ukwamukela ukuthi awusekho, kodwa ngiyazi usezandleni zenkosi. Lala ngoxolo mngani wami, lala ngoxolo chawe lami. Noma mehle khala ubusuku nemini, igama lakho liyohlala kimi. Lala ngoxolo, ungakhathazeki, sizohlala sikukhumbula njalo. Lala ngoxolo, lala ngoxolo, kuze siphinde sihlangane.
Khumula mngane wami, lala ngoxolo. Ntshilo njengenyoni ngiyantshiloza. Uhambile umngane wami, injabulo yami, ukuthula kwami nokuhleka kwami, izinto zanomhlaba ziyaganama sikanonavungempela. Okubuhlungu ukuthi bengekho ready kodwa ngeke usabuye noma uhambe ungavalelisanga. UJehova uphile, uJehova uthathile, malibonge igama lakhe. Njengembala eqhakaza namhla ngakusasa izibonelo ngomjalo.